Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Wakiso bonna bonna beeraliikirivu olw'ebikozesebwa mu kulwanyisa ekirwadde kya Ebola ebitamala. Bw'abadde asoma alipoota y'ebyobulamu nga bweyimiridde mu disitulikiti eno naddala ku kirwadde kino ekya Ebola. Alex Kaketo akulira okulwanyisa endwadde enkambwe mu disitulikiti y'e Wakiso agambye nti bakyalina okusoomoozebwa kw'ebikozesebwa mu kulwanyisa ekirwadde kino.
We are not fueled for response activities, but actually we don't have fuel to move. We do all these activities. We rely on the fuel, on DHO's fuel. This is all activities that is telling me right now. This tank is empty. So I don't know what is going to happen. We don't have holding units at facilities, Madam Chair. What we need by holding units, for those someone is suspected to be having Ebola, is supposed to be kept at that unit for a certain period of time for the response.
Ya kulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Wakiso Dr. Mathias Rugolobi agambye nti obwetaavu bukyali bungi okusomesa abantu okukulwanyisa ekirwadde kino ekya Ebola.
Ate n'okusomesa abantu mu byalo ekikyo kigenda mu maaso, tugezaako okuwaaba amasomero abamu obutanka bwe basobola okukozesa okunaaba, naye ate nabo tugenda kusigala nga tubalaba n'okusomesa abaana kubanga ebiseera ebisinga abaana bano ate bwe bakomawo ebaka ne batugamba ekintu ffe ng'abakulu tukitwala nti nno kikulu.
Y'omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Wakiso Justin Mbabazi agambye nti baakukolera wamu okulaba ng'ekirwadde kino kirinyibwa ku nfeete.
We shall have time to move around. We shall start with our health facilities to supervise and see what is happening there. Then from there we shall move to our schools, the nearby schools. We also need to move as a team to see whether these people are observing the SOPs. So from there, we shall also visit the markets.